kuwaad qoys dheer oo ilaa 150 oo kumadeed dad ka danyartay ee ka nool kaamka duulaadka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyo waliba la deersay deegraashinka noodii Saldoonge deeqdan oo urur ka hormarinta deegaanka dedo iyo wakiilatii Adar Ladder Relief ee langatare galay dad ka danyartay ee waliba goobtalka biyaha gobro ku hay gudoomiyaha ku keen karimaha bulshada gobolka Bay iyo kan deegaanka Baydhabo agaasimaha urur ka hormarinta deegaanka dedo ee magaalada Baydhabo Abdirsaaq Maxamed Bare iyo gudoomiyaha ku keen ururka dedo Saadiyo Maxamed Nuur iyo kureen ku hadlay deeqdan raashinka iyo qaybiyay dadka masaakiinta
ilaahay mahadle geega may baan iska koynay intii una may buuay in sheegada dadun ha ku mirni kaamate oo tabaalaysan dadkan kamadnaa ee intii una raashin may buuay in sheegada deersina raashinkaas oo iska jara ee bur bariis sokor tamar iyo saliid ee raashinkaas oo may buuay in sheegada hanin wakaalati Arladi Relief Development ee ilaahay khair si Arladi may buu walbadan oo la shageeyasi ee tumankan maalmo soonkan sodon jeeyni la shageeyasi hadana may baa shahanada dhibtayaan ka tala gali tumankan maalmo oo soonka ku dhuman wali soonka ku dhuman anti may buu in sheedad ka afuraan afur ka weel dadan yalaan ka tala gali
isiin may leeyeen ku baahaya dadkii deeqdan ha dhibdi inisan doaytan may la ka jaraa tumankii damba oo Ramadaan markii ka fayl lahaytay sadaqada an ka haboonaytiyo markii sadaqada aan ka faylahaytay oo la aqbalo fadhiyo markii sadaqada aan ka faylahaytay oo may leedahay qofku waajibka atuu nanki walhay marka way basin ku rajeeyay in isagoo ay doontaan doaan way badhamaayeen gudoomiyaha maxamed uu ku raadamay
sidoo kale gudoomiyuhu ku geeyay taariimaha bulshada gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo yelin isho sida jireen ku hadlay biyo ka deeqdan raashinka leen qeybi ilaa 150 qoys oo danyare
lankii la hadii ka dadaalay dadkun deersay intuun juhdiya biin usiin ilaahay may la raayso hoogshay iyo maalshay umrishay ulaadis allah barakee marka insha allah taala may lana halka deeydoy dadkan walaha dhiibi waqtigi hoota ka eediyeen iyo dadka walalahan dhiibi sidiyo umbiyeen may la raay ka deeyda lana dadka ilaahay walsiyay may la raayso zaadka aakhara iyo zaadka adduunkan aakhari fayla marka may lana siin ka dhiri galiyana in walaaleedayn oo muslimiinta ah oo tabaleysan wal intertan
geek walbadan aan goob soo mafaday sadaxdu walaaladay ururka dado 20 ishan geeka song way joogay 20 ishan illa 20 ishan tamaalmo 20 farti maalmo la hadhaafi wali ha qiibyana afurin oo una ku la qiib galni oo una aragni yeego marhalado kala duwan jaran dadkaasi la qiibsadaayeen murugada iyo bal barakeysan ramadaan yogo madasi weydiyayaan ajardoon iyo dalsho in hormariyaan marka ururka dado eedan mahsantiin meel maama korna kaalintiisan dalka kala tiin sada niidin ata insha Allah wali ilaahi warsadaane in niidin ilaahi siin weela ya ilaahi siin warsadaana hadiisan in dadaal la lahayna geekini wala deeg la siin dibada dasiin aamin lahayna dalkan sada la fada on ka shaqeey lahayna dareenta ku qiib gaadaasan nadaafada ku qiib gaadaasan gargaarka ku qiib gaadaasan antana markaa tii kuwana walaan isku lanamay waa wal oo reer Baydhabo uu ugu yimid marka insha Allah maadaasin ku deerta an gaabidan aska mahadii doontan ma iska darahu doontan unoon garabkii na surugna sandhiir galiyaan maamulki hadii unana oo degmada Baydhabo marka insha Allah un walini noo gohona in yoonay bulshadan la hormariyo kiishii dhab tabaleysan dhin walbana la ku hormari marka sasan oo goon san garab surugna may lanaha lankii daagdan hadii bidina badal shay ka raabay in Ilaahay san galiyo
deeqdan raashinka nabad ee sal duun ee la deersii dadka danyartay ee kanaal kaamka duuladka magaalada Baydhabo gobolka Bay iyo waliba yawalwiin ku taro doonte baahidii inta ku dhaman wala barakeysan Ramadaan.